Gudoomiyaha Ururka Horumarinta Deegaanka ee DEEDO oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah howlwadeennada ururka ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa qalab nadaafadeed waxay ku wareejiyeen waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Bardaale, waxaana goobta lagu wareejinayay qalabka nadaafadda goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose, odayaasha dhaqanka, iyo mas-uuliyiin kale, iyagoona si aad ah u soo dhaweeyay in qalabkani uu ururka DEEDO soo gaarsiiyey waaxda fayadhowrka degmada. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isxaaq Caraase ayaa u mahad celiyay ururka.
Salaam saaxiib, maxaa ku urka DEEDO oo dadaalo badan biyahay deegaanada Koonfur Galbeed oo degmadii isu imaatay ka dambe waytay deegaanada Hamar ee degmada ku dhowtay Bardaale ta waan geeka dirsi in kasta ciyaalkaas oo wanteena qalabkaas dirsi hoodo oo dhorka nadaafada guud ee degmada nadaafada iimaanka barashay nadaafada ka shaqeeya haytoon aan qalabku soo dirsi in kuma hanagaan walina saaxay oo horum dareer dhalinyaradan ka farfada aan deegaanada ee dowladda Koonfur Galbeed ka dhex shaqeeya haytoon dadaalka idan kasaan marka Ilaahay ajabkoo si walaal maad dibti nin kun kuma hanaan kun digmaha waa qalabku meel badan oo galan gelin ba ku waysnaani marka idi idan kun kuma hanagaan insha Allah ta'ala yoon sida aan dibti la ka shaqeey doono dunida fayadhowrkana walaalna qalabkaas ay koola laadnay adiga tiimka ka shaqeeya insha Allah ta'ala kulli horumar iyo barwaaqo iyo nabad iyo dowladnimo ayaan is rajaynayaa insha Allah ta'ala aniga iyo dadka maasiin.